hala hala hala. Lahi de Concord, lahi de Concord, Concord, lahi de Concord.
Mash and pack music.
Ukijana uko resi, you know money gum going to this yo. Man's kana big ass, you know aba ikenda gonna please yo. Nataka dem sio stress, wana sio napiga chenga kaza Messi. Ni bless kana Joe Pesci, wana sio na pose kama za Beyonce. The beautiful Kim Kardashian, I don't like if it's a lesbian. Street call me technician, na girls who come Olavian. Napanda mabinti kipata, squeeze mapesa ni kula mabata. Na fight come better sisters, sehemu inabidi na pita. The team in die jana nita, na kuwa hot mama senorita. Makila engo na ujuzi, plonu kilai kibinda mjusi. Kilampa mfupa nyegezi, diki na spiti mpaka makamasio. Shamba kuchezo ni bedi kama na kubeza. Ushamba kuchezo ni bedi kama na kubeza.
Tena on the bed you gonna change your style. Mende dena dogo gonna pull on the style. You know what I'm saying. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Tena on the bed you gonna change your style. Mende dena dogo gonna pull on the style. You know what I'm saying. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah.
Taki ufike klele, you know wanna peace baka mabladi. Kifani miba iko bele, na swing na feel gladi. Na hisi na ishi milele, wachumpa ni bene, bene all the bedi. Tikonela boingo mabele, tikisa manyama mina nodi headi. Right, you know my nigga, mia like. They biggie but it's not fuck. Botana back, I'm a stack. Nakula bata na back. You know my nigga, mia like. They biggie but it's not fuck. Botana back, I'm a stack. Nakula bata na back. Yeah, okata kata na mauno na. Nakiwasha faster na kukuna na kata kata na mauno na nakiwasha faster na kukuna na yeah. Na sio siku kwenye giza night, hili mchana to right. Sio siku kwenye giza night, hili mchana to right.
Tena on the bed you gonna change your style. Mende dena dogo gonna pull on the style. You know what I'm saying. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah,
yeah, yeah.
Tena on the bed you gonna change your style. Mende dena dogo gonna pull on the style. You know what I'm saying. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah.
Kata kata na mauno na nakiwasha faster na kukuna na kukata kata na mauno na nakiwasha faster na kukuna na yeah. Na sio siku kwenye giza night, hii ni mchana to right. Sio siku kwenye giza night, hii ni mchana to right.